abachala abali mu district ya Busia abagala government ya Gwanga Uganda etandika okwongera amaanyi naddala mukuba wensimbi naddala mukuba kolera sanitary pads ezeziwa yambako nga batuse mu biseera byabwe obooli awe embeera esobola okudda mu nteeko. Okusinziira ku bakyala mu district eno bagamba nti abaana baabwe basusse okuwanduka mu masomero naye nga kino kivudde ku bantu abamu abo be balowooza nti nno be baviiriddeko embeera bw'eti naddala baali badde bayambako abali mu gavumenti y'eggwanga Uganda. Bino babitegeezezza munnakibiina ki NRM era akikwatidde bendera mu disitulikiti eyo nga ye Janet Hopes Webby Anyango nga baagala waakiri bw'aba atuuse mu kifo ky'obubaka bwa paalamenti sinakindi engeri gy'ali ku lusegere n'omukulembeze w'eggwanga basala amagezi agasobola okutaasa abaana okuwanduka mu masomero.
Okugenda ku masomero bwe batuuka masomero nga bakugenda kuzaabwe zituuse ez'ekikyala balemererwa okugenda ku masomero oluusi nga muzadde naye nga tasobola kukola okugula sanitary pad kuba n'emmere naye ebeerennye n'olabira ddala ng'omwana dropout bangi nnyo mu Busia muno akugamba nti oba tuli mu booda naye nabo baagala naye nga tebalina engeri yonna wakuba sanitary pad ziriwo meti wako sanitary pads neyambako abaana kufidi ku masomero amalwaliro twaliza wamu eddagala teririwo tuwulira buwulizi nti buli lwakusatu batiikula eddagala ku Red Cross naye kuba obungi bw'abantu kuba wakuba obwana buno bu drop out bumala ate ne bufuna embuto.
Nguno sigwe mulundi ogusose nga abakyala abasingira ddala obungi mu ggwanga Uganda beemulugunya tinaddala abaana baabwe abawala bakyalina ekizibu ekyokukosebwa bwe kituuka ku mbeera eya sanitary pads kubanga abamu ku bo batuuka okuwanduka mu masomero nga bamaze okulemererwa olwo ne baviiramu awo ng'ogusima ebbumba. Kyokka mukwanukula Anyango ategeezezza nti ensonga y'abantu bano ejja kukolebwako singana abagenze mu yafeesi era wakakasa nti bongera ne ku mutindo ogw'ebifo abakyala we bazaalira okukakasa nti abakyala abazaala ate tebafiirwa obulamu bwabwe obw'abaana baabwe bamaze okuzaala naddala ku bitundu byonna ebirinaanya ensalo ya Uganda ne Kenya. Musasuwa na simu na igaga bino ya bifunye.
Gafe embeera ekyuka especially abakyala wano we bazaalira tubeere ne equipment ezimala nga zino amakiiti tubeere n'abasawo abamala era tukolere wamu ne gavumenti tulabe nti amalwaliro gano agali ku health center 2 bagayimusaako omutindo ne gagenda ku health center 3 so that obulamu obw'amalwaliro bukyuka n'embeera y'abantu abagenda mu ddwaliro bafuna services ezimala ate bwe tuddawa tulabe nti abavubuka abaffe bayiga emirimu gy'emikono kubanga bw'olaba nti abavubuka abasinga tebasoma kutuuka ku university ate balina families awenteeseza nti bwe mba ngenze wa woman member ow'abakyala nja kukolera wamu tulabe nti abavubuka abayiga emirimu gy'emikono nga welding